I'm a wifey material. Figure time will come a Oreo. Always solving the position.
Yeah.
High maintenance baby. Uwe
ni mtoto mali safi, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Mtoto mali safi, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazima bend angles, ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazima bend angles, ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Subscription on the daily. Kama body moving crazy. Ukigusa monthly salary. Ukizidi pia upgrade bonus. Nails and makeup check. See I'm the type you wanna spend on me. All of them cards on deck. Anasema he wanna let me down, down.
Uwe
ni mtoto mali safi, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Mtoto mali safi, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazima bend angles, ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazima bend angles, ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani. Shika, paka, power. Chance ni moja nikiishike na pagawa. Maisha tisa na hii ya kwake kwa saba. Nuru highway na hii rodi si barabara, barabara. Gym, kwa kitanda ndo kile zoze kudance. Sister mawagi dondo kine pige madasta. Kame nona, 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 nona. Ovi, ovi, asiwai kuja matanga.
I'm a wifey material. Figa tamu kama Oreo. Always solving the position.
Yeah.
High maintenance baby.
Uwe ni mtoto mali safi, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Mtoto mali safi, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazima bend angles, ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazima bend angles, ndio kachap. Lazima unone nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.